the love fight.
Yo, yo, what's good, my man? My nigga, mambo
vipi sana? Usi.
Bana mzee nimetoka za
karibu sana.
Hii ride baba.
Au si unataka kitu nipigwe maji,
chao? Maji iwe safi.
Shingo, shingo, yeah. Watch my love, love, bite, love, bite. Why you was it for single, single? Walking on a now, was it right? Was it right? Well, look at me and you, my bingy, bingy. Tofuni, kipini, shanga, bangili. Nani, pagami, ki, willy, willy, tuki, wawa, willy, wawili, wawili. Miuno kiindi chori chori na vyo juwa kulisa kakachiri. Nani pagami kiwili wili tukiwa wawili wawili wawili. Waonyesho na vyo dondosha kapota boki unobambucha. Wamera ukamini likesha walikutaka waka kukosa ehe.
Dondosha, idondosha yo. Idondosha yo.
Dondosha,
idondoka yo. Idondosha, idondoka yo.
Dondosha,
idondosha yo.
Dondosha,
dondosha,
aya dondosha, kriketi kata, kiuno binjuka, dona nikosha, hapo swadata, fanya unabinuka, basi dondosha, sindimba chakacha, ndumange kapuka, wali dondosha, fanya kunichachafya, nizidiwe huka, nyonga umejaliwa, kakupa mama, utamu sukari ya tunukiwa kwe mwana lana. Kumesha wano kufizia eh, waunye.
Haya dede highway. Nonga nsogeze highway. Nise benze highway. Haya jibebebebe highway. Fanyo una dege highway. Ile geze highway.
Dondosha, idondosha yo. Idondosha yo.
Dondosha,
idondoka yo. Idondosha, idondoka yo.
Dondosha,
dondosha yo. Idondosha yo.
Dondosha,
idondoka yo. Idondosha, idondoka yo. Dondosha.
Hey, minataka ni chunguli.
Ah, ni chunguli. Inamani chunguli. Ah, ni chunguli.
Inuka kwa juu. Tetemesha.
Ah, nchungulie. Inamani chungulie. Ah, nchungulie.
Kama unatwanga unapepeta.
Ah, nchungulie. Inamani chungulie. Ah, nchungulie.
Ipe nilambe.
Mamlambe. Ah, nchungulie. Inamani chungulie. Ah, nchungulie.
Ipe ninyonye.
Mamlambe.